Ama vaktim yok. Rich melody kwa majina na msiniulize nyi wenyewe mnajua na kunzo munu mge habiba bibi muganga voga yuko ngwaye umugabu hora mchinya sigayenza na marira nzino kugura maua. Now this time see long distance, this love's too sweet. Well they know that I got everything yo, they want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, yo. They wanna steal my heart. I don't wanna think about it, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kama moyo kangu ti. Priority. Unafanya kama moyo kangu ti. I got a woman. Priority, nafanya kama moyo wangu ti. Priority, unafanya kama moyo wangu ti. Oh yeah, kutoka alo kwa Instagram wamenipa jina jipya, wananiita kinganga. Ilo mimi sijali, utele pote ulala. Onipe moyo wako, wambata usipochukua. Asa, hata kama takupenda mimi mwenyewe inatosha. Onipe muda wako, wambata usipochukua. Asa, hata kama takupenda mimi mwenyewe. Well they know that I got everything, oh. They want to steal my heart. I don't wanna think about that, my love. You are my priority. They don't know that you got everything, oh. They wanna steal my heart, oh. I don't wanna think about that, my love. You are my priority.
I got a woman, priority. Unafanya kama moyo wangu ti. Priority, unafanya kama moyo wangu ti. I got a woman, priority. Unafanya kama moyo wangu ti. Priority, unafanya kama moyo wangu ti.
Thank you.